matter when I find God. My mind, you always in my mind. God, you make me feel lonely. You can't touch me, worry. Sema unachotaka, nikupe penzi la kijuba ama la kichaka. Mama, nikupeleke uptown, twende mama ngina tukafurahie shamsham. Mama, ana ni control tomboy. Physically alivyo jaza nyumu woy woy. Guy on fire. Anavyo control tomboy. Control tomboy. Kwake na relax
tomboy.
Na relax
tomboy.
Kwake na relax
tomboy.
Na relax
tomboy.
Tomboy tani mada. Tomboy tomboy tani malizaga. Tomboy tani mada. Tomboy tomboy tani malizaga. Be a good at that feeling. Feeling, feeling for you. Me already cheesy. Wakonesha kwa masipotizi mama. Me already cheesy. Wakonesha kwa masipotizi mama. Nachotaka nikupe penzi la kijuba ama la kichaka. Mama, nikupeleke uptown, twende mama ngina tukafurahie shamsham. Mama, ana ni control tomboy. Physically alivyo jaza nyumu woy woy. Guy on fire. Anavyo control tomboy.